dandi studio kalangu kettini don kibaruji modde fulfulde ko min Omar Ahmad Janga ta Abdullah Bungawon do masinaaji ender ko kibaruji medde ni en bi en sogeji gonte fi jippinde laamu do enda der gallu medde nyamay dey dum hebaaki sagonon ni der jamma atalata chapande tati warde alarba chapande tati go leru marsi dubuci naaji didi eno ga e go onana du der kibaruji medde kampani bieteto kominaka ande o woni ko mabbi dum do hunde non ko suuli bibbe wuro webbe tawabe der bangere akokan der yewtere meden pindina hande en jaatana na kalen dum woni lawo lamu hokkugol yolbinande hokkobe habaruji ngada golleji mu en do der nyame bi en fa der jamde tati jammano bojji malfaaji mawdi nanama to gollirde horejo leydi don hunde non ko lati ummini hakkiloji tawabe baggol dom fadde hakika majum no hebe bandi mi yeyi subako yewtidide bibbe wura tawabe der gallure ngen nani ko be mbira fikata
le coup de tir
pellande de ngadde mi miijino jaati hono hippitande non kawon ko wadi le Niger mun fu no wayi latade do fi jippino lamu na ko nande mudum fu
akati modum wono dum wada koreji am kala ni kam ni miijumi ko jippino lamu wona no wade e halaji wobbe bi jippino lamu gol wadai gere dum bi ko hera wada no heba to bibbe leedi ngadum burtaake mu en jango anka ni e ka heddi gada
non c'est plus quoi attendre
bon pour moi men ko mi lumino um bibbe bom e non nato e der bangere ami se subaka nanu mi himbe no gi'a tewtol jippino lamu ko wadaino men bayi amanon du wadai tewtol jippino lamu no wadete mi baaja bata
je ne crois pas
mi ja hono hippitande won ko wadi far pelle felobbe enda fadam famo de to gollude horejo leydi tomonto piande wonno ngada leydi niger kanye bibbe leydi niger fu jida o do fil toro jam e seyo warte leydi men niger
sérénité revient
fa hande ni en bi en der jamma atalata warde alarba on chapande tati e go lewru mars pellande malfaaji mawdi nanama der bangeje baddiide gollirde horejo leedi on don der nyame dum du tawa kenanano sogeji gon tefi jippina laamu tawangu don jondam hande do ni bi en bandi min yehi ndaroyi noy dum wontiri don der nyame der nyalo mare des
caggal jippino lamu ko wobbe tawdi fa wada ko hebay wone yorno hokko be habaruji go halirbe le duniyaru gallure nyame hembe mum pini subaka o endan edun deccini sanne der boli wurongo e nokkuide fu himbe jen don no nya no ngada muraduji mudun en ba ko tawa lumoji gon kay mabbitay bangeje battide gollure horjo leede endan be nani hankende endan malfaaji dojji ton sanne far yande tati subaka don sabi gallure nyame de sa jewi de hewa himbe sanne hande de enda dilu ko dum wadi jamma hanke o warde joni neddo fu hadama nata der gallurnde neddo hadama du konna wurta der gallur nyemende enda kanon subaka o endan illa law habbinibe nje potto himbe wurtibe hollobe metargal mudun en ton endan wadata kanyo fa hande baggaade lumo dow gallur nyemende enda dun du konna cap 2021 kanyo wono fedde himbe be galda ilam leedi Niger wadi no noddangal gam himbe burto hese hese hande de enda
e faande ni mbi en do ni den yomay loreji illa der yamde tati non jamma non kada mburto e tonatu gollirobe e motaji nga anda fuulay ko tawa hokkobe amin habaruni he njeyi e wurtorde nyamay do enda do lawol doso der bete ejo nani ko Habibu Garba fillani mi do Suman Ahmad Firtie fulfulde
e wurtorde nyame peyaji mun do ko fa'i do so yaade wadi karuji mawdi kojoji himbe ko buri hembere ko wona fadda illu yande tati subak o enda dundu kondan nibe kadi neddo fu wurto neddo fu natu der gallurde enda adamu abdu awjetana mobile mawgel o juwana to enda ni gaya le region mo doso mo tawda jama'ar ko le mota makko kan o mo wodi du kondan rogo heccho ko lati mo nyata wolo wolo fe seeda kala
ko zabi chini kaso
illa hankin min tawa do ko nyame wala ko yare wala min garanno ni min tokka min yautan gaya kam mi yudi himbe be ande are are janane dum gonan de neddo de boni no wi a neddo yaha wi a jumi illa du hanki
wallahi zabi chinnay gonum
ali hamidu na entre samsung aw yo mota na juro de na nyemay no fondi dogan duci wakato yetno payage har yande nay don o tawi faddungo wadi kanko mo miji jokka o seytito o warta nyemay tafon
ne mot kunno
sibi lore fu yotata munya sadagina fa yande sabbi semi joni yande sappo didi miɗen mi waɗe miɗoɗon miɗo soɗo yimɓe ɓen enden wuuro ton enden ñame mi ƴundiɓe miɗen jaaha dogonduji iɓe ni du iɓe culnana kam mi hokkitaɓe ceede mabɓe min du mi jaɓay gam hana dow majjum min gaɗiɗi
waɗi bonno e ndeyti
no miile ni hono ko malfaji mbalno otta hankken hadde gollude horre le ɗum waddi faddungo endam polisiɓe min tawi ton endan hokkay min kibaru fe goto sana tan ɓe paddi bandiraɓe amin fa waɗi wakkati fadde mabɓe yofude ɗum en
nanni fande ɗen tawa ɗo nder ñamen mbiye mamman Ousmane tefuɗo do inde partiji ɗi gala e laamu fa hande jaɓay ko haala e ko heɓano cuɓaki nogay e goho lewru février bittiɗo o bako suudu hawjindu talki laamorɗe leydi ndi yeehi tabintinoy ɗum e nder yewtere makko kanko mamman Ousmane o waɗi do radio RFI o wi wona wakkati narral no hakkunde makko e Mohamed Bazoum.
Ça fait 10 ans que moi.
Duuɓi majjum sappo ni handen ko min miɗo ƴama jooɗa haale waɗe caka himɓe politique leydi amma wonɓe e laamu hannde ngu enden jaɓay jooɗa haale o enden waɗi illa hana hannden ɗum hana waɗede hana gaɗa ko himɓe leydi gaɗi cuɓakiji mumen cuɓake mo giɗi on enden non filla jooɗa haale tefete ɗum du saabi ko hannden foɗu foɗu o enden no waɗe nder leydi ti enden foɗu foɗu o du haɓɓi ko e himɓe min laabi kanaɗe tokkire kam mi tokkiri miɗo watti du tammude ko haalaji an ɗi enden paamete gollire du de ɗum golliray to jonka sey ni min nanga junngo Allah
kominaka campagne joɗiɗo nawasa jamdi iranium ko watta duuɓi capanɗe nayi ni ɗo ar litti mbiyen soɓɓirde leydi Niger hannden capanɗe tati e goho lewru mars duuɓujinaji ɗiɗi e nogayo woni ko faddi golleji muɗum fi o do ummini hakkiloji ɓiɓɓe wuro Bangere witende cité Akokan nani koɓe pillani bandi min Ousmane Oumarou Elluton.
Kominak e arlitu fuu no go'o noon to amin subaka o ni mi nani yimɓe no boyto no mbi'a talkale gaddanama saɗonno gam campagne o de maɓɓama huɓere arlitu de he hoore mum watan sembe lumotoɓe huɓere arlitu de enden fuu golloɓe campagne o no denne ɓurna yimɓe
mi e jomɓade an noon min ƴiwo wana nder ladde ɗo so gollal ni noon waddimo ɗo emin nana belɗum ɓurna amen ɗo sanne joni kuma e ɗum ɗon fo e maɓɓugo ko minak min co'oto to min ƴiwoy dartol gollal goɗo ma saɗorma mawɗo noon sey muñal sey de to Allah
wallimi
hana minen tan joɗiɓe ko minak ɗo baadu daabaji tawaɗi no jiilo takkol bangere de enden nanta belɗum maɓɓol campagne o enden saabi Allah miɗen giɗi gomnati daara filla o enden daara du fa hannden waddanamin gollal duumotongal
wakkati
ɗon fuɗɗa kena illu nder lewru décembre bittiɗo tugugal dabbaji ko yoɓantake bambuɗu ɗum du no tokkiti waɗede fa hande le département mo doganduce amma caɗale kewɗe no tawa nder majjum kam woni rafike ƴoran ndenagu docteur Sadou Moussa horejo Sarusi witinaire on nani ko fammini Abdoul Aziz dan yumma dow majjum
tugal gal tugal noon gal ɓolum wona no waɗane nayi be'i e baali nayi tugal ɗoyru mawnu kanɗi gona eɗi gaɗani be'i e baali du tugal ñaw gunña nder sigila hikka o ni ko heyɗi nder mum kam woni komin keɓi batte ko hisina gueroɗe pooli e jawle ñawuji daaɓoji ɗum en no wara misali quatu min jarani du maroɓe pooli ɗi enden batte ɗe kolke nayi ujunaji keme ɗiɗi e woygu yaade ujunaji keme tati kan en min giɗi waɗande batte ɗe be'i e baali kan en du ujunaji keme nayi waɗande dimma daabaji ɗi enden fuu batte ɗe enden hana gollal hoyugal mum gam ɗo enden ni miɗen tawra rafike ƴeron hakkillo fukkingo ko wawi haɗamin min mbawa waɗande daabaji ɗi enden fuu tugal gal no wodi du fa hannden duroɓe gom e kolaki warude daabaji mabɓe
en ko totana to enɗan belle yara tonimɓe hoɓɓe gollal mu ngal gatta kamɓen woni lumaku leɗɗe ɗum du no wodi baasi koɗo rimanta har jaya e ladde yeri no lettena Abdoulaye Sale derketere kawjiɗo filla jaya e laddeji mo commune on famminiri bako no wodi laawol laamu joƴƴinagol illa nder duɓujunaji ɗiɗi e nayi ko ɗatol capanɗe nayi laatigol hokki domoɓe ladde ndeni jii nimɓe no cappa leɗɗe no mbawi jukkude jomum fuudu ko mbiten caile nani ko lettena Abdoulaye Sale wi Seydou Abdou winditan
Chopol nawara child de enda hun non sator mawdo do enda leedi amin di lato durobe non lato soppobe fa heba ko sotoy non fu en sen yidi hebbina sakur wotul sende soppi chayle ko watto joyade jeego dubi biti di wana ni no kuje de gorduno ledde gorduno sanne hande no buyta ke sanne gomnanti joddini lawo laamu renugol ledde ko watto siji nogayi e tati kanon woni hande ko heewi e majje fu majji chayle no tawa e si ledde ko hanta renama haday du fa hande himbe non no choppo ko heddi dum kondan no mbara dum em chayki senno won ene nokkure maada nyamri fuko awa don wadan fa yotto metri 15 dum du kondan no way wadde choy fa tati do to ki wala don enda fa hande chayki se wadi bibbe ay min min durobe ni jogi dabaji am sen bibbe en chami kanyo ha ko samot en dabaji am heba nyama nafaka wata
ak sambungma ay ki milkay subdeye sino nongora
jeddire wittidene non fedde wande do jonde hore mun daraninde do fi jonde jam e yaadu yeso yehi to endan tilya der no kuje to pelle murtube ganno kippitande no ga e go lewru mars bitido secrétaire général fedde ne biyetedo Amanaya Irishid o yehi walli toyde durobe tawabe funange e sobbirde to endam nani ko filani amalamin washar
min potti durobe dubbe no perawno yowle tugal no pa'i gorgal min tawi du wobbe mabbe der cekan tarare akayat wobbe min tawi du en takkol tilia wobbe mabbe du telemses wobbe ko en ummo wakina fa dambuta e cinta dudal mabbe fu gorgal ni pa'ir dundu ni ga hisinde ko e mabbe sarri rafike jero hakkilu fu kingo ko tawa der cekan tarare den ande dun sabi ibe dillo dane de minen min gattata kanni woni himbe acca tokkitade ko wana no ha do wazab e ko nandi titta gan no wodi wobbe kaloobe halaji gon gan hulkinde himbe denne himbe pukkin hakkiloji mu dum durodu fa handen ko watta dum heba mosola sa dornam tawadan der cakantarede
sangarte yewtere meden pindilal do ni Niger notitaade do fenenede no jiya do lawol ko jangol do yolbinande hokkobe habaruji ngada golle mudum ko woni talki jojjinaadi do majjun no kasen din ngollirto Ali Hussein Suntalama jodino do dekotodo do horejo suudu hawjindu majji gohol kugal habaruji nani ko wi Moktar Hamadou do majji
toute personne
neddo futaykiti kabaru penajo hokama do mudum to no wodi lawol tewta kabaru en da fenne mojjine jomu no wawi jaati yaade jaabo wade hala kan en da
no en tokkira ko hokke law lamna hore mudum do habaru kokkaado do neddo latido pene
il faut d'abord constater que
no hani ni woni seni tabintinama habaru kokkaado en da do neddo na do himbe be en da fewre no en da fu to sey dum yaadum haldo e horejo kokkol habaru yi burtindo kabaru o en gurtul kabaru latido penejo do neddo na do himbe on enda kanyum woni ko fondi titto kabaru on enda ittamo do to fewrton latinamo fawoda dokku kabaruji bindete no wurtine non sey jeba fodde bindi di wanno do kabaru o latido pene mojjintina kabaru on enda nonon se tawama radio na television no enda don du kondan fodde mintaji ko kabaru o to hokkirano kanyum hani kabaru o du kondan hokkire fa mojjintine fenne ko halano arande dum enda
le meme temps pour réagir et pour corriger
de ardido burtinol kabaru na horeje suudu kabaru o e hore mudun salike noy a wade on no wodi labi di tognaado on tokkata
absolument d'abord il ne doit même pas attendre qu'il soit forcé
s'il wallal menen hokko habaruji kanko horejo burtinol kibaruji suudu habaru endan kanko hani daro mojjintina kabaru o endan leni jomu na himbe ben endan yottake faato jomu du kondan den do nawai hokkede ngarka e koy mudun abo do hala ko fenna do mumen dum endam wodu konda ni jukun ko hani jomu wadane dundu kondan dartnani hono needi kany e sardiji golle de endan dato mudun chapantati nay hokki wiide ke neddo fu wadi honno enda no hani jukke ujuna chapande joy yade ujunaji hemre baka yobude basi ko kabaru o enda waddi dum wala dani jomu jabayno wirani jukko gol no wawi yoto wade fa million mubbo dum wala du fulawol hono mo intingol na notagol kabar pennaado do neddo endan wade elay suudu kabar wondu ferere ko wana to dum fennuno don enda senini suudu kabar dun don ko ji hala ka wurtini ka haram mun ton na wawi jukkede ujunaji chapande joy yaade ujunaji hemre hawta du fa hande on yobude kerol ko gollangal endan wadi bonande e mudum fu
prétendre le confrère
Don't take your body, you made a fulfill a tilly curtain to jam here.